Swafto. Download it from dinamusic.com.
Wadi kakata bakakulu. Rose let me church. Ella. Population.
Mo pa 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 so so zed dem. Mana just break fight ya.
Nesok puka kronu mpando nye zenda. Chibe mwa cholo wakulu shai sok sala jenda. Walanda tukuna kapok poke nko kwe shinzenda. Kuli fokusa na buinu mo big 12 bako denja. Hey, let yef solo velo. Wamo na lelo lelo. Kwa mba kwa felu vilo. Na ipele fenu enkulo. Kafishi la patie pulo. Ela tizo risha wisulo. Cause me I need that crown. Hey, that crown. Hey, that crown.
You would pay it.
That crown.
Ala leta.
That crown. That crown. That crown. That crown.
Cause me I need that crown.
You would let that crown. Natushile na wino mpanyo le keniko. Wapia wapia na mfula makemiko. Game na iko se shelf yo kumaka. Kotezi watu tzi nyelo vashile ni waketo. Elu ya lila lilo pune sinomba soko loka. Awa kwa jula yeshi no kusomboka. Na crown limu kwete na tu soko poka. Besa one one foto isa tutu. Wale sabala pala tatu wafe chuchu. Delanda yose jebele think what you want to do. Mufa wino fabo tu ashtako kutu. Ushetela kumu wifonga tu ashtala futu. Ni wakon stepo pasi yonde mailanki. Na nashtef suma msila tiri jan. Shishile na wino niko papa tiraki. Nga shapoka kila au nikuliwa lila. Na isok poka crown mpanyo. Chibe mwa cholo wakulu shai sok sala jenda. Walanda tukuna kapok poke nko kwe shinzenda. Kuli fokusa na buinu mo big 12 bako denja. Hey, let yef solo velo. Wamo na lelo lelo. Kwa mba kwa felu vilo. Na ipele fenu enkulo. Kafishi la patie pulo. Ela tizo risha wisulo. Cause me I need that crown. Hey, that crown. Hey, that crown.
You would pay it.
That's crown,
ala leta.
That's crown, that's crown,
ala tebeja.
That's crown,
bin.
That's crown,
cause me I need.
That's crown,
you a leta.
That's crown,
tuto se dem. Kenja payari la tampa ko chilu vilo. Na wana hizi pa beats ne beats by beats. Imbe bage chimu nilo. Kafe muka diaka koka kata taka kabe pati nilo. Wamona lelo lelo. Tizori nilisha na wisiro. I need that crown. Aba kupa wapa pa eti la inifwe. Dolo kuna inifwe. Bitu kuyalo waloa. Mapazi ni fulu fulu kaba. Kupawa balopora bako palishimi pashimbi na javanzesha. Kala babuto ni kuno chombo balisha. Pato ndawina wanga vai macha.
Nizo kupuka crown mpando nye zenda. Chibe mwa cholo wakulu shai soku sala jenda. Walanda tukuna kapwa kupoke nko kwe shinzenda. Kuli fokusa na buinu mo big 12 bako denja. Hey, let yef solo velo. Wamo na lelo lelo. Kwa mba kwa felu vilo. Na ipele fenu enkulo. Kafishi la patie pulo. Ela tizo risha wisulo. Cause me I need that crown. Hey, that crown. Hey, that crown.
You would pay it.
That crown.
Ala leta.
That crown. That crown.
Ala tebeja.
That crown.
You would pay it.
That crown.
Cause me I need that crown.
You a leta. That crown.
Download it from dinamusic.com.
Zofu. Zofu. Zofu.
Wali kakata waka kulala paka punja kakula wata papazuhu. Nebola puwana ndoto la enda mubeza la mazeto na wete wakwete. Iko tulu ya kuli peli mpenzasku. Washiko kulu mwote anki wen koskosku. We mnyo lileta kulo chupelinda. Awana lalusande kulo futi na wakumba. Tiona ndo kutongo la pumatile 4950 nyukushanga pofungule. Ate anso jazz ya chile vachuske. Yesuba teleleke mauli mwashe. Na mwe mfumu Armstrong Deza. Male jazz by sen buka tanyi Spartanyi ela kutinyi. Follow out zamusha la pamufumbwe.
Follow out.
Oku soso noise kata fiumo. Kaile janyu kubastana chiropa. Na lepi mwe mala janyu. Cheboy kaze milo. Oku tola tuwalange vya kuposa kwa makozi. Na chastuwa mtakatifu. Na fine ones we mnanzi gavana. Fauka fauka kusuwa kufikapu.
Fauka fauka kusuwa kufikapu.
Omi zikula wako fachakitapu. Kozi leti wa chenje. Na jai baby. Nga nina mafia nda somoka. Chitoku popo kana katu tembe chikaza. Na kitebe tu popo jama katu kumoneke. Chikata kumutu so smart. Wanu nako chest smart. Wafia, le popcorn makai na on mafia. Super power, ela boy katavesha. Chia na mani, ela zoom zoom.
Chia na mani, ela zoom zoom.
Na emo puto tiye. Big fan one, pen bounty. Wana ezrun, chia na ezrun. Bozi leti wana luma. Na emo tip baby.
Promoter lot of you wana famous. Nika wa inzeke governor of Alasi. Lopi swag na kumuna post imba man. Simple like Dezrock school ni kasi. Afkama watch muna puto tiye ni eniga.
Wafia.
Top car.